maamulka degmada Buurhakaba iyo waliba Gabagabe dhismo wadada iska hira la ayay garoonka diyaarado iyo magaalada Buurhakaba oo in muddo dheertay dhismo shayoona muhiimad gaar ah lahaytay nazarro ka garoonka diyaarado iyo gudoo magaalada Buurhakaba waliba gudoomiyaha degmada Buurhakaba Ibrahim Maxamed Ibrahim Leesamo usa aan mahadnagay siyaasiinta iyo dhamaan walaalo galanta ku jeesadeen anta dareertay dhismo garoonka diyaarado iyo degmada usa ono xusi doorka markaas bulshada ku qaadeen
Elborkii yarroogna ee jidkii oo magaaladii iyo Elbork iska hiray yarroogna may bay ilaahay mahadis ee shambilood ee tumumbere geeganin ata ee Elborkii hanin gabagabaawi jidkii oo magaalada iyo Elbork iska hiray oo 7 km ee hanin gabagabaawi ee anta may bal ka dhisay 3-4 bund iyo Elborkii ijid 7 km ee yalla ka dhisay taasni ilaahay aan ka mahadiyana galabtuna walaa in dambay bogni anta may baan ka mahadnaa fadahay hadda tookadan aan dambayti dadkii oo buundooyinkan iyo jidkun dhismadiiska qayb qaaday siyaasintii oo wadi shabeel Elborkan bilaaw iyo dhamaad hanay la jartay iyo haddana markii oo laag noqoti ka qayb qaaday aan ka mahadnaa fadahayna dadka magayaasho intaha ku sawa kamada Fusi Maxamed Sheekh Bishaara Hildamaanada Maxamed Ali Dahsis Jawaari Saadam Aliow Dr. Go Paasha Torka Ilyas Liiban Aliyarow gudoomiyaha maxkamadda sare intaas kamada intii hadda buundada aan ka dambayay tahay ka qayb qaaday siyaasintii maalintii bilaaw ee dhamaad hanay la socoti eediyadan mahasiin geeg Elborkii gabagabaawi dadkii oo iska rafaasnaa inay baabartii walaa kul galabtuna shaltabahayna isfasahayna ilaahay aan ka mahadiyana taas may balaha dadkii oo degan doorashadan ha ka jeedi dadka si badan maalintii dhamaad ee bilaaw isla socni Elborkan ee ka qayb qaadeen dhismid iyo ka falal lahayn dadkii oo inshaad degan doorashadan ha ka jeedi magayalku hadan tuma ku saw iyo ba iska saayan may balaha Elborkii shambilood iyo tumanbir yaha ka dhamaade isagna kulli siyaasintii maalintii oo inshagaad Elborkan la bilaabay ilaa dhamaad baasi dhiibasay juhdi badan hanii libiidi noolan wal aamagna haysadaan wili dhagada hayaan lay isagna may basiin lahaa kulli jaabkin reebateena wal oo hadda geega dhibeedni sheenteen mase siinka ka dhiboodnina male wal oo haddii geega dartiin oo walaan dhismo waayagna una arniina male isagna may basiin lahaa eedi eedan ma hasantin kulli deegaan doorashadan ah ka jeedena deegaankan saddex buurada ka jeeden inkastoo dhowr mar si hasin jeesini osigaan hata ka jibaabu hayteen dad kale oo injagada degmadan han ka jeedna oo injaas saddex qof oo baasi dhiibtay jaraan Elborkan dhismadiisni kala qayb qaadatay yoon eediyadan ka mahadnaana kulli walaa isin oo geega hata hadii oo hal dollar ka dartan hata siin fayl hayti dadkii degmadan la ka dooradii haytana walaa isin hada dhibaato in shagada dhibaatada siin jeeti mooshini oo walaa siin hayna mooshini kulli masiin ka dheeradaw dad ehel walaal ana may basiin lahayn meel ama siin ka faladaan yahay ninka batan maana ma lehdan Elborkiina dhamaadi geeg walba siin ka baahanyi ilaahay abuurina ma le eedi eedan ma hasantin dhamaan intii Elborkan ka qayb qaadatay maan saddex buurad dadka dal idibada rooga siyaasintiyo iyo intii Elborkan juhdi ha kibiidi ay eedamadi ee saraakiishi imaamulki dhamaan siin mahnaga eedi eedan ma hasantin asin lana
qaybo shal duwan ee bulshada degmada Buurhakaba iyo wadan dadaalaysay isla gaanka markaas uu ka dhisadaayeen garoonka diyaaradaha wadada iska hira laayti magaalada